ጠታ አንገጅማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገሳሰዲት ከደርቡ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቁራቻን ባረኩም ለማፍ ድግደም ያፍር አከሞልተን ከበጀምቶ ተሁርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱም ሜስቱን ኬሰን አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆጲዴ ኬኛ ሀርአ ኬሰት ከዴስኑ ኬሳ ሀርአ ጉዱማ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ጉያ ዳሎታ ቀፍሳ ምርገነማ ካን ማርቲን ሉተር ኪንግ ቱ ከበጀሜ ኦላ ወዲ ገልቴ ኡላ ገላና ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ መለተሰን ድነግደፍ ነገኘ ኢትዮጵያ ገረፉ ለድራራቲ ኢባን ቀባቱ ማል አከፈካቱ ኦጌስ ዱብስኔ ጅራ ቆጲ ከኛ ገረቦዳ ከሰተት ያታ ከቶርበኒት ጉያ ውጣታ ያቱ ቆጲን ስፖርቲ ካን ፍንፍኔት ገጌ ሰሙ ፊግጨ ቀጣምሮ ቢያፍ መተድሬ ከብሮ ረትፉ ለፈታ አንገጡ ምራሰገንታ ከኛት አከኖሊ ምትርተን እስናፌራ አማ ገራውዱ ትደብራ
ተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሐራፍ ቀምኑ ካንሰኒትሙ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ለሚለን አሜሪካ ወጋ ወጋን የአመጂ ጉያዊ ጣታ ኢሰሰደፋ ጉያ ያደኑ ቀብሳ ምርገደለናማ ካንተ ማርቲን ሉተር ኪንግ አከብያለሳቲ ከበጁ ዊጣታ ሐራ ከነስ ጉቱማ ቢየቲ ከሰቲ ጉያንኩን ከበጀማ ኦላ ከበጅን ያደኑ ጉያ ቀብሳ ምርገደለናማ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ዊጣታ ሐራ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ አገር ሲሶት ተጃጅሎ ተቀጠና ፊ ሆጂወን ቶለ ኦልቱማን ከበጀማ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከበጀ ያደኖ ጉያ ከናፍ ገረ ፍላዴልፊያ ጢመሉን ዳበተነሞ ተቤል አኒፍ ገርጋር ሰከኑ ደገሩፍ ጅሩ ኢትያንቱን ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ካማላ ሃሪስሞ ገረ ኪባ ካሮሊና ጢመሉን መሰራን ሞቱማ አሜሪካ ዋይት ሃውስ ነሞኒ ሰገሌ ሳይኒት ፈየደሙን ሀቃፊ ሀሌላ ቡኡረ ቢሊሱማ ኢረትራወቱ ሞርሙ አከትፉፈን ካንጀጀበሱ ተውይሳ ሃሳ ኒታሽ ጀለሜራ አበኒ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪ ኮርፕስ ጀለሙን ቤከም ዳብሌ ጉያ ያደኖ ማርቲን ሉተር ኪንግ አከብያለሳት ከበጀሙ ወረቅን ደሰን ከሳቶ ኮከንቴ ለሚለም ቢየቲ ጉያ ያደኖ ማርቲን ሉተር ከበጀማ ጅሩ ከነ ሰበብ ፈቹን ፕሮጀክቶ ተዳብሌ ሐዋሳ ከሰት ቆደ ከፉለተን ታይሳ ጅራ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሆገናን ቀብሶ ምርገ ነሞተ ሲቪሊ በረኩደ ሰገል ሸንተሞታ ፍጃተሞተ ከስ ሂሪረ ሞርሚ ሆካራን አላ አዳምባ ፈሙ ኪባረት ሞርሙ ወልቅቱማ ወረጉራቾ ታፊ ምርገ ፊለኖ ረት ቀብሶ ታይሰን ወጋ ወጋን ጂአማጂ ዊጣታ ኢሰቶርባን ሰደፋረት ጉያን ያደኖ ኢሳ አከብያለሳት ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ከበጀማ
ሁምኖኒ ወራና እስራኤል ሀሌላ ቅሌን ሰራሃ ጋዛ በኮ ተገራገራ ትራወተኒሩ ሚኒስትሪን ፈያገሬ ሐማሲን ሆገነሞ ኢብሰው ጣታ አባሴንሞ ሀሌላ ገመ እስራኤልን ጉዮ ተደርበን ከሰት ጊጌ ፈማኒ ነሞን ኢበተኮፍ ሶዶም አጄ ፈማኒሩ ጀዴ
ሁምኒ ወራና እስራኤል ዊጣታ ከነ ኢብሰባሴን ጋዛ ገመ ካባት ወይተ ሰከተይን ሰራዋታ ቱረት ሎልቶ ተሐማስ ሻን ከነን ሜሻ ወራና ዱካሰነ ጄሱ ኢሳይብሰ ሀሌላ ሁምነ ለፎፊ ክለን ሰራን ፉለቻ ቱሬኒስ ጋዛ ገመ ኪባ ናኖ ኪያን ዩኒስ ከሰት በካ ኩፈመ ሜሻ ለወራና ሐማስ በርበዴ ሰረስ ጀለ ሚኒስትሪ ፈያ ጋዛ ከን ሐማሲን ሆገነም ኢብሰ ዊጣታ ሐራባሴን ሀሌላ እስራኤል ፉለቻ ጅርቱን ለሚሊየን ፓለስቲን ኩመዲግደሚ አፍሪፊ ዲበተኳ ጄፈሙፊ ከነን ኩመጃ ተመታ ኒሞ መዳዊሳኒ ኢፎምሴራ ጋፈን ኮሎሌሰቶር በበረኩ መለማፍ ድግደም ሰዲ ገሬን ሐማስ እስራኤል ገማ ኪባት ያለላ ሽሩር ከሱማ ፍለተኒ ለሚለን እስራኤል ኩመተኮፍ ዲበለመ ዱኡፊ ከነን ዲበለማ ፈፍርተመታኒ ሞ ቡተመኒ ፍለተሙ ወርደፈ ተርካምሲ ፍለቹ ካንጀል ቀብደ ወልወራንስ እስራኤል ፊ ሐማስ ግዱኩን አም ኤርገጀል ቀበ ጉያ ዲበጉቴራ
ዊጣታ ሐራ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ብሪቴን ሀሌላ የኛ ከነፍንጭልቶ ተሁቲ ቴራን እንደገረማን ረት ሀሌላ ራወታን ሆርዶፉዳን ወራነ የመን ረት ገገ ፈማጁር አከዳባን ጋፈቴቲ ሁምኖኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ብሪቴን ቶርባነን ሄዱዳፍ ዶኒ ዋን ገላነ ዲማ ከሰጅራን ረት ኤርገ ወራነ ሁቲ ሀሌላ ራወታኒን ቦደ ካወራናን ቡቱት ጋዛ ከሳ ከነን ጅራን ፋልስጤኖ ተቱምሱፍ ሶቾ ኡጀቹዳን የመን ከሰት በከ ሄዱ ሀሌላ ኒሩ ministrin imma ala iran Hussein Amir Abdullahin Kitasani kan Hindi Sabrahman Yam Jahishan Karawalin ifsa gazetestaf Tehran keessatti kennanin America of Britain warana Yemen irratti banam hatattamana karaban akeekkachisaniiru akkasumas America of Israel warana Gaza irratti geggeeffamaa jiru akkadhaaban gaafachuudhaan hanga wal dhibdeen kun itti fufetti huttiin doonii yookaan dooniiwwan Israel gara buufata doonii Israelitti imalan ni ugguru jedhan. Gara oduuttaanu tennaa ceenummoo hoggansaa dhaabbolii siyaasaa mormitoota izeemaaf paartii dimokiraatawaa hawaasummaa Itoophiyaa waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame akka deeggaran himan.
Itti aanaan dhaaba siyaasaa izeemaa obbo Yohaannis Mokonnin sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun imaammata dhaaba keenyaa isa ijoolaa jalan. Haaluma wal fakkaatuun itti aantuun dura taa'aa dhaaba dimokiraatawaa hawaasummaa Aadde Raahel Baafe imaammata dhaabni isaanii baafatee ittiin socho'u keessa warra murteessaa jedhaman keessa dhimmi hulaa galaanaa isa tokko jalaniiru. Dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan argachuuf deemtu kan Somaaliilaandii waliin waliigaltee wal hubannaa mallatteessite ilaalchisuun dhaabolii siyaasaa biyya keessaaf gorsaan nageenyaa muummicha ministeeraa Ambaasaaddar Reedwaan Huseen akka ibsaniif kan eeran Aadde Raahel gama dhaabolii mormitootaanis mootummaan waldhabdee siyaasaa biyya keessa jiru karaa nagaa hiikuun biyyattiin gara tokkummaatti akka dhuftu taasisuu akka qabaatuuf waamicha dhiyeessineerras jalan. Gabaasa keenya kanaan duraa irratti dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa gaafa amajjii torba bara 2024 baasee tureen waliigalteen wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e hordofe muddama uumamee jiruun nageenya baqattoota lammiilee Oromoo akkasumas kan Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran na yaaddessa jedhe yeroo jeequmsi siyaasaa ho'aa ta'ee jiru kanatti waliigaltee kanarratti kanneen qooda fudhatan hundi tasgabbii fi wal hubannaan akka socho'an akkasumas qaamni lachuu tarkaanfii miira irratti hundaa'e irraa akka of qusatan jaleera. Muddamni uumamee jiru kunis karaa nagaa akka hiikkatuuf hawaasin idil addunyaa dhiibbaa akka taasisuuf waamicha dhiyeessee ture. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaaliyaa obbo Mustafaa Mohaammad Omar addatti gaafiif deebbii televizyinii Itoophiyaa kan biyyaalessaa irratti kennaniin waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallatteeffame irraa qaamni yookaan biyyi kanaan miidhaan irra ga'u hin jiraatu jalanii naannicha keessattis waliigaltichi uummata biratti fudhatama guddaa argateera jalan jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Waldhibdee naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoof Shawaa Kaabaa keessatti mudatee lubbuu lammiilee galaafate qabeenyas barbadeessetti furmaata barbaaduuf akka hojjetaa jiran maanguddoonni biyyaaf abbootiin gadaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waldhibdeen hidhannoon deeggarame torban tokko dura mudate carraaqqi maanguddoota naannoo sanaatiin tasgabbaa'eera jechuudhaanis itti dabalanii ibsanii jiran Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Xumuggaa fi godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim ganda Alaalaa jedhamtu daangaa irratti argamtutti mudde 25 fi mudde 26 bara 2016 waldhabdeen uumame gara dhukaasaatti jijjiiramutu ibsame. Walitti bu'iinsi kun gara magaalaa Axaayyeettis ce'ee kan ture ta'uun eeramee jira. Lubbuu namaas galaafateera, qabeenyis barbadaa'e, miidhaan qaamaas qaqqabeera jechuun himameera. Walitti bu'iinsi uumame kun kan uummata bakka bu'umichi jechuun abbaan gadaa Walloo Ahmed Mahammad sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Kuni hawaasa keessan jiru nama bolote keenya yookaan warra wayii barbaadutu sintaleeyyii kanatu fuudhee kana diriirse malee hawaasa bal'aa keessattu isaantu fuudhee dhukkuba isaan bittisani malee kun waan hawaasa bal'aa keessa jiru mi namni keenya nama ta'uudhaan wal kabajeetuma waliin jiraachuu ture sanyiidhaan adda naman baasu kun wahuma yeroo gabaabaa keessatti warri kanaan daldaluufi waan addaatiin daldaluufidee hawaasatti gadi dhangalaase malee kaayyoo hawaasa bal'aa waan hin ta'iniif dunuu kanarratti hirmaatee akka deemu gahee abbootii gadaatiifi abbootii amantaatis ta'ee hundi siyaasaa keessaa bahuu qaba.
Maanguddoon godina Shawaa Kaabaa Balawu Arraamdee gama isaaniitiin rakkoon kun kan bubbule jechuudhaan ibsanii.
ድንበርተኞች ናቸው ሁለቱ ብሔረሰቦች። በዚህ ምክንያት በሳርግጦሽ ይጣላሉ፣ በድንበር ይጣላሉ፣ በማከል ደግሞ ሌቦች ከዚያም ከዚህም አሉ።
ሀዋስኒ ናኖ ከና ወልዳንጌሱ ሰበበ ከናኒስ መርጋፍ ዳንጋ ይረቶሉሉ ሀቶትኒ ገማስ ገመናስ ኒጅሩ ወልቲ ቡይንሰ ከና ከመደገሊ ጉደተን ጅሩ ዮቶኮ abban jala jifame guma basuf deemun balin hanjira hardas adim suma kanatu babatte asge
abban gada ahmed mohammed nanan isani amma tasgabawo ibsani nagenya kan fidudaf gehen abboti gada amantafi jarso libiya olana dajechun ibsani rom
makajiletu mugo sanetti namatin darbina ke namanda kina namantu kina da kanammo fintelleye namallolu fi kamotu marka bahe hawasa dagahu dite kana yodite ofirra lola male hawasa kokullu intukina da lolli suna kadabato kadebu goneira hawasni kuni sammo sifurata hawasni akitti sifuratu gorsani o itihiman amma namni namatu wal kabaju tumurte sada biyegenya kana namatu dan kabaja qaba amanti fedeyo qabatu wala jesus wal cirku kana amanti fedehuan inajajine kana godu da ne akan jedutti worri abboti amantati worri abboti gadati sundunu naga hojjechu keset ayesayo bade bi kuntas qaba
obobalo arramde itidabaludan yan fintale summa hunde jabe fachu rankanke manguddon dirqama abummasani bahachudaf danqaw mera jechun ibsani rakin yeromudatu furudaf tattafin taisamajre jechun himanirom
indi lemagwas sitil lela targa yetefbahal bemefratna bemenqatqat sinnu no ahun yo yihlina tafiyakin nislallebin bilen defendiyu
yo harketti galfatte makabra sitrogu ni sudan nagaru sammukeñ jala milikufi itikaftumma jala bawf jennetikan hujjatajru hanga dandeñi isino blewani mali forajisuin istani jenne akana gambuf hangom nakeñña cerraqa turre amma sakasuma full rattis hawasni kun nagana kawlin jiratuf irrettoj jenna
komishini mirgana moma etiopia tqinde sandame bahar dar allabachu ibrahanu halana necha itqeññan akka hordofan hipsani jirum
በዛ ብቻ ብቻ ሳንወሰድ እንደሚታወቀው ብዙ ቦታዎች ለያዩ ዞኖች ላይ
ወልቲ ዊንስ በከሰነ ቁፈይረቶ ሶይ እንዳንገ ፈምኔ አኩመ በከን ጉድና ለሄዱ ከሰት ወልቲ ዊንስ ንጅራ ወልቲ ዊንስ ከነን ከሰት ከንሰርበ ምርገነሞ ማርት ቂያፈቴ ኒወርዶፍና ኮሚሽኒ ምርጎተነው ማ ኢትዮጵያ ከናንድረ ገባሱ ተዴ ሳቱሬን ዲሚኩን ከራነጋን ፍርማታ ካርገቱፍ ቃሞሌ ወሊን ፈልመኒፍ ዋሚቸ ታሳቱሬ አመስ ወርዶፍሪ ታሳጅራ ወልቲ ዊንስ ኩነን ረኮ ኢሳን ምርጎተነው ማይረት ቀቀብሲ ሳጅረን ገርፉል ድራፍት ቆረኔ ከኒፎም ሲኑታ ተርካምፊውን ፍረተሙ ቀበኒስ አከፍረተመኒፍ
ሚዳን ሉቡ ቃማፊ ቀበኛረት ቀቀበረ ጀደሜፍ ካምሳ ወልአብዲ ኡመይራል ሱዳን ኢብሰደበላታቲፍ ኢትጋፍተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ጎዲነ ሽዋካባ ኦቦ ሙሉኔ ዘነበ ትብልብሌ ናናንሱን ኮማንድ ፖስት ሲዳን ቡላጀቹን ኦዴፈኖ ዲሞት ነገኛ ወሊን ወልቀበተን ኢላልሱን ካኒብሰከን ቃማ ዲመከናፍ ጀዴ ሁንዳ የጀቹዳን ዴብሰኒሩም ሚሴንሶተ ኮማንድ ፖስት ከነንታን ቡልቶን ጎዲነ አዳ ሰበ ኦሮሞፊ ካን ሽዋካባ ብልብል ሐርካሳን ትብልብሌ ዴብስኔ አከብልብሉፍ በለመቀባተኒ ብልብለህን ካሲን ሐፈኔሮም ጃርሚያ ሞቱ ሞታት ቢሮን ቅንዴሳ ገርጋርስ ነሞማ ዩኤን ኦቻን ኢብሰት በነባሴን ኢትዮጵያ ከሰት ወልትቡ ኢንሳ ሄዳን ኖራንዴ ገረሜን ለሚሌ ህዱን ቡቃኒሩ በላፊ ዲቤዳፍ ሳጥ ለማኒሩ ጀቹን ኢብሴ ጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ህንፍኒራ
amma gara qopi torbani qopi misomat debarra Ethiopian enya kana ulagala na fayedemuf Somaliland wolin woli galte malatten sunche naga harirof dinagde Ethiopian gara fulodrat karagala na dimaf galo galana edenrat qabaturrat akkasumas biyota dimma kana morman Turkey fi China wolin qabaturrat ge akkami qabat ጅቡቲን እመከና አከምትላል ንጉሱን ኦጌሰድ ነግደፍ ጥንጠለ ወሊ ገራ ከተአን ዶክተር ጉቱ ተይሶ ዱብሴራ በርባጭ ሱማ ሳራ ካውዳን ዶክተር ጉቱን ከስጀረን
ናኖ የሶማሊላንዲ ከነቲ ቪዮኒ ካምብሮሌ ካንበከ ክሬፈተኒ ሁላገላና ሰነቲ ፈያደማ ጅረንጅሩ ኢትዮጵያን ሞ ከራሰናን ኦምሸምብያላ ትርገድ ኡምሽን በያላቲ ገልፈዱስ ከሱማት እንደውም ነው አራናለ ኢጃራት ጀቴት ካንሽን ክራይት ገልቴ ይቻላ ካነጋፈላ ሉጋን ዋን ቢይ ብራ ጉደራ አደምቲ ከጂዱዳን ሁበቾን ሀንገተኩ በርባች ሳላላ ትጅዴ ተሚያ
ጋራ ጅቡቲና ኩመጉባት ተቀመይ ወጋት ዶላር ቢሊዮን ተኮፊ ሚሊዮን ኢበሸን ክራራን ኢትዮጵያ አርጋቲ አማ ወሊ ገልቴን ሶማሊላንድ ወሊ ኢንታሲፈሜ ሪፈቺሴኒ ኢትዮጵያ ረቲ ፉላ ገልገልፈቲ ያዱን ጀዱ ከውደንዳ ከረረቲ ዶክተር ጉቱን እናዱበታን
Jibuti da wajin hariro daldala nu tukamnu wato ko lama miti kuduraf mudura citirgina jima citirgina humna annisa citirgina loan live animali a Jibuti exporti gona o mishale heddu jirenya ummata Jibuti ti fayyada bu baye sa Ethiopia ra kan ni dako foreign currency nu Jibuti ra hargan wa yara miti saka na gafike sagalchu saka na kormata ke sagalchu ganda yo Jibuti filanno idubrati nargati te jecha kabran akuma jedam biyi mufati arda kaase yo kanji ala masadi arda kaase yo kanje ja ufugdut kontrata kenya nandi ga yojet inni kontrata kenya ratun daudan da agatari be wagame ka fo legal kontrata kana digun international penalty ni kabunduma ba ta tide magaru yo kaate jin Ethiopian amma bu uram misoma asi kaate ula agalana isa amma fila chajir tutam madim tutti kandati sananis ibba hama fide dufu dandaichu
biyoni edu lemiwan ni Somalilandi pasporti Somalilandi tin simatu sana jechun mo adunyan african european american fa jara kanaf akalami Somalilandi tibekamti ken nafi jirachu sani ifsa jerani rakko te kan kaw yo jirate jiru
Ethiopian biya adinya kana rajal kabarat Somalilandin biya matashi of dende sida jette lafsitu himgoti kana gote jennani mo falla motumma gamtoman principally nitin ordofuda motumma gamtoman kana bi Afrika kesa kan kesa tijal kaba argame jirun League of Nations ture kandem te Ethiopian principally officiati kese garadi gutishe kesa jedeme yadot fidudan daichula Afrika Unioni awun desu ajal kabef dania singa urat addedru ma shoro kan tabat Ethiopian ifumawan ijart garadi gudaf garahmenya tigesu dad sanar reju derbemmo ganda toko kajen igad wa igad kesa takabu urat lafaka atan Ethiopian huma sheti ijarte huma sheti gitilata hariro idila dunya violate gochu dandesi nijedu kun Ethiopian kana kabatamat violate gote tikaninu jen Ethiopian gadibate harra kase ani Somalilandi akka biya matashi of dandeset furadera gabashen jettunida
biyonni heddu integrity in Somalia e gamu qaba jechurani motuma federala Somalia aka degrani saniru sanke sa toko Turkey dafi China biyonni kullamani mo Ethiopia ke set investment olana gochudan bekam halikun hariro Ethiopia jin qaban miide Ethiopia ratti investment jara kanabra argamu tikesuti ademu danda
sila Ethiopian biyana ga qabdutate Tigray naga kesa jirate abi nanno namara gutuman amma naga ala jiru naga qabate oromian gutuman naga ala be kun naga qabate Ethiopia akabiya tikeso da jabina tokkot akabiya tokkot akamotuma tokkot biya akti gutu tutate labsin jara kana hunduma na yaddesusi na najaybus garu hala kesa jiru rat ibati kokobiti ko jarikun yofidan bala hama baate nutti fidu dandaada me ibsa China baftu fi Turkey baftu qofadu wafra neelalu gaba Ethiopia ke satti o mishne bu akabe summan Kenya danqa ta era jedani abbotin qabenya China baayin kan isan biye kan ge sabani rakko ula gala na raka kayeda galte wonbar baden yero bar badenit ajejani warsha saniti fidu daf danqamner sharafa biya la dabde Ethiopian sabadal dillishe gada dema de mujidani tikani sambiya kana ban Ethiopian ula galana qabachun am Ethiopian fayedam tichala China fayedam Turki fayedam Hindi fayedam abboti qabenya sadarka ulana tibiye kana kisat investi gocha jirani isan sabati sanabodo America tu fayedam Europa tu fayedam Ethiopian ula galana qabachu yo kallati dinagdin ilalata ejichala
Tole Dr. Gutu Teso Tintala fi Hayu Dinagde Finfinera maka agefto tekenyatin maka urso tekenyatin baye singal tefadda
isne legal asoma
amma dabaren ka qopi sportiti Fikicha katamra biya janweda dilbata kaleisa magala finfinne tikige famen klabin humna ibsa Ethiopia wanchale afur qopaun kesa sadih moatu olantuman tumrejra dorgomitti fikicha fagenye kilometra jaa hanga kudanit diraf dubaran gege sameture gamabratin wanchan afrika soddomi arfafan qop esama Ivory Coast keessatti sirna ho'aadhaan geggeeffamaa jira. Tapha guyyaa jalqabaa irratti Ivory Coast Guinea Bissau injifachuudhaan milkoofteetti, kaleessa immoo Ghanaan biyya Cape Verde mo'attee jirti.
Dorgommiin fiigicha qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaa 41ffaa kaleessa magaalaa Finfinneetti fageenya garaa garaatiin dorgommameera. Wal dorgommii fiigicha ulee walitti kennuu yookaan riilee fiigameen kilabni Baankii Daldala Itoophiyaa yommuu injifatu, kilabni magaalaa Shaggarii fi humni ibsaa Itoophiyaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uun injifataniiru. Dorgommii fiigicha kiiloomeetirii 10 dhiirota gidduutti fiigameen falmiin jabaan kan irratti mul'ate yommuu ta'u, kilaba haaraa kan ta'e magaalaa Shaggarirraa kan dhufe atileet Bookii Dirribaa injifannoo gonfateera. Atileet Taaddasaa Warquu fi Barrihuu Aragaawi kilaba humna ibsaa Itoophiyaa irraa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahuun xumuraniiru. Atileet Bookii Dirribaa dorgommii booda sagalee Ameerikaaf qabxii argatetti gammadaa ta'uu isaa dubbateera. Haaluma wal fakkaatuun fiigicha kiiloomeetira 10 dubartoota gidduutti dorgommii taasifameen atileet Girmaawit Gabra Egzaabiheer kilaba Gunaa irraa 1ffaa, atileet Taaddalech Baqqalaa kilaba naannoo Oromiyaa irraa 2ffaa akkasumas Masarat Golaa humna ibsaa Itoophiyaa irraa 3ffaa bahuun xumuraniiru. Pirezidaantiin itti aanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Gazzaaheny Abarraa barbaachisummaa shaampiyoonichaa fi gahumsa kilaboonni haaraa agarsiisaa jiran dinqisiifataniiru.
Federeeshiniin keenya jechuun dorgommiiwwan waggaa keessatti godhu keessaa isa guddaa tokko jechuun danda'ama. Jaan Meedaan qaxxaamurri guyyaa godhamu kun keessattuu ijoollee boru bakka buutu keessaa kan argan ijoollee boru bakka buutee addunyaa irratti alaabaa biyyattii kana mirmirsitu nus bakka bu'a kanaan dabarre waan ta'eef akkaataa saniin gaggeessine akka waliigalaatitti dhugaa dubbachuuf ijoolleen dhuunfadhaanis kilaboowwanis asirratti hirmaatanii jiranii baay'ee bareeda ture jechuu ni dandeenya. Egaa kaayi kilaboonni baay'ee asirratti hirmaatte akka naannootittis keessattuu Shaggar dorgommii kanarratti akka olaanaatitti qabxii guguddaa galmeessanitti hirmaatan jechuu ni dandeenya. Kanarratti immoo amma akka haaraatti kan hundeeffame waan ta'eef Shaggar ijoollee Oromiyaa keessaa baatu ofii irratti hammatee kan qabu waan ta'eef ijoollee ciccimoowwan achi keessaa ba'aa jiranii akka biyyaatittis kaleessa akkuma biyya bakka buune biyya bakka bu'an jedheetan yaadu.
Pirezidaantiin atileetota Itoophiyaa Koomaandar Maarqos Gannatii gama isaaniitiin atileetonni baay'ee dorgommii akkasii irratti waan argamaniif faayidaan shaampiyoonichaa olaanaadha jedhe.
Dorgommii kana qaxxaamura biyyaa sadarkaa biyyoomisaatti gaggeeffamuudha.
Kaayyoon
dorgommii
Dorgommii qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaa kanarratti kilaboonni baay'een kan dorgoman yommuu ta'u, kilabni humna ibsaa Itoophiyaa waancaalee 4 dorgommichaaf qophaa'an keessaa 3 fudhachuun olaantummaa isaa agarsiiseera. Gama biraatiin taphni waancaa Afrikaa 34ffaa sanbata darbe eegaleera. Qopheessituun waancaa kana Ivory Coast Guinea Bissau waliin taphatte goolii 2 fi duwwaan morkattuu ishee injifatteetti. Fofaanaa fi Kiraasoon biyya dorgommii kana keessummeessitu Ivory Coastiif galchiiwwan injifannoo galchaniiru. Taphni waancaa Afrikaa baranaa hawwattummaan isaa dabaleera. Keessumaa taphoota banisaa irratti biyyoonni hin eegamne qabxii jajjabeessaa argamsiisaa jiru. Keessumaa biyyi Cape Verde biyya waancaa Afrikaa yeroo baay'ee fudhachuun beekamtu Gaana goolii 2 fi 1 injifachuu dandeesseetti. taphoota biraatiin immoo yeroo torba waancaa Afrikaa fudhachuun kan dursitu Masriin Mozambik wajjin taphachuun walqixa goolii 2-2 bahuu dandeesseetti. Taphataan kilaba Liverpool Mohamed Salah daqiiqaa 97 irratti rukuttaa peenaaliitiin goolii galcheetu Masriin walqixa gochuu dandeessise. Haaluma walfakkaatuun maqaa addaa Super Eagles jedhamuun kan beekaman gareen biyyaalessa Nigeria garee biyyaalessa Equatorial Guinea wajjin taphachuun walqixa goolii 1-1 xumuraniiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a majjee gaafa guyyaa wixataa isa sadaffaa Amerikaanonni yaadannoo luba Dr. Martin Luther King Jr. kabaju. Dr. King tajaajilaa waldaa kiristaanaa baaptistii kibba kutaa Alabaamaa fi Ameerikaa keessatti walqixxummaan sanyii akka jiraatu nama falmii taasisaa turaniidha. Amajjiin 15 silaa guyyaan dhaloota isaanii waggaan 94ffaan itti kabajamuudha. Waggoonni 100 fi sanaan olii kan jalqabe bara 1865 tti xumura wal waraansa Yuunaayitid Isteets fi fooyya'iinsi heera mootummaa 13ffaan inni garbummaa seeraan ala taasise raggaasisamuu isaatiin. Akkasumas hokkora bara dhuma 1960 yeroo lammiileen Yuunaayitid Isteets 100,000 lakkaa'aman warreen sanyii lakkoofsa xiqqaa qabanii fi dubartoota dabalate gareen siyaasa keessatti bakka bu'ummaa gadi aanaa qabanii fi eegumsa mirga lammiilee gaafachuudhaa fi daandii irratti ba'an uummanni Ameerikaa hidhata Afrikaa qaban harki caalaan seera Jim Crow jedhamu jala turan. Kunneenis seeraawwan mootummaatii fi bulchiinsa naannoo dhiibbaa sanyii fi loogii ifa ta'e seera qabeessa. Kan taasisan yoo ta'u kana booda hanga'ootu mootummaatii fi gareewwan siviilotaa dammaqaniin humnaan hojiirra oolan. Ameerikaanonni hidhata dhaloota Afrikaa qaban yookiin Afrikaan Ameerikaan sirna loogiinsa dhugaa isa eenyummaa irratti hundaa'e sana jijjiiruudhaaf barbaadan falmiin madaalawaa hin taanee fi kan yeroo dheeraa fudhate haala du'iinsa rogeeyyotaa yookiin aktivistootaa fiduutu isaan mudate. Haala kana keessatti Dr. King akkaataa mala mormii hokkoraa hin qabne kan maatamaa gaandii fudhachuudhaan hordoftoota isaanii hoggonuudhaan tarkaanfii jumlaadhaan hirmaannaa diduu mormii taa'umsaa hiriira nagaatii fi gocha jeequmsa hin qabne biroo kan siviilonni akka ajajama didan taasisu geggeessan. Sochiin Dr. Kingii fi falmatoota mirga siviilotaa inni yeroo dheeraa fudhate raggaasisummaa seera mirga siviilotaa isa bara 1964 tasgabbii argate. Seerichi bakkeewwan hawaasni wal ga'anutti akka loogiin hin jiraanne bakka hojiitti loogiin sanyii bifaa amantaa saalaa yookiin eenyummaa gosaa irratti hundaa'e akka hin jiraanne kan dhorkeedha. Dr. King firii dadhabbii isaaniitti gammaduudhaa fi haara galfinnaadhaa fi yeroo hin arganne. Ebila 4 bara 1968 umurii isaanii waggaa 39ffaatti ajjeefaman. Haa ta'u malee waggoottan 10 keessatti seeraawwan loogumsaa haqamaniiru. Har'a loogiin arrabsoodhaa fi waan seeraan adabsiisuudha. Har'aan namoonni dugda dubbee seenaa adda addaa qaban adeemsa sana itti fufuudhaan itti fayyadama aangoo sirrii hin taane mormuudhaan loogiidhaa fi jibbiinsa fuuldura dhaabbachuudhaan mirga sagalee kennuu eeguudhaan akkasumas hojii eegumsa fayyaa bakkeewwan jireenyaatii fi barumsaa walqixa ta'e argachuudhaa fi sagalee isaanii ol kaasanii dhageessisaa jiru jedhan pirezidaantii Joo Baayiden ergaa guyyaa kana ilaalchisuudhaan dabarsaniin. Pirezidaantii Baayiden itti fufuudhaanis guyyaa har'aa nama biyyaa fi addunyaa keenyaa fi waamicha dammaqinsa sammuu taasise yaadannaa jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalli guyyaa yaadannoo Dr. Martin Luther King ilaalchisuudhaan qophaa'e xumurameera.
Kan kanaa olitti dhageesse.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasa keenyaa gama feesbuukii, Instagraamii fi Tiwiitar irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@vonews.com yoo jettan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.